You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Girl, oh, I have it. And you're polite, come on, right, say, come reply. And Yami Kwana Mako pe oba, wanchi. You see, and Yami Kwana Mako Poba, wanchi. Usu, a boy, make ya see a manchi. The full side, the tisa, no go survive. Come watch your body, dump your body, you for show your body. Usu, me, yo, yo, me, jammy, ya Britain. Usu, me, to bro, from Demi, kind of a Latin. Yasu, a boy, do a lingo, your friend, and Martis. I want to do my bio, be that Mavi Flano, watch that. Urefi, 14th February, small girl, big day, I make up a city. Kami call the holidays to New York City. So my guys have no blood time or Garden City. Felicity, Milan, no, she can't electricity. Who's trying to push her? Pusha? What do you want, Pasha? Who's up in the video? So, boy, in the Galusha. If we are sad, I'm feeling the atomic so. If it's a broken, funny, cool, no lie. If it's a white, no lie. If it's no lie. If it's no lie. I'm feeling the atomic so. If it's a broken, funny, cool, no lie. If it's a white. I feel it. Would make man on the sandpaper. What's up, Mobitel? One touch. My time, every time I'm missing, I don't go lunch. You need cash, you're pushing minimum 70 bench. You go club, I'm MMF, Refro. You go care. Who's the O? I'm your classmates, big time, high time, hard quality. Me talking is house room, but I just a pink lady. Me go to go to feed you, so poor in the KT. My two, my disco, I do. I feel it. In fact, I dare we know, and you're wrong. So no fuck, no spoon. Still me, you're strong. If it, say me shall marrow on Pabua. What put me cross? I can't say my say. Me, I boy. Watch, I'm your fucking boy. Who shall I'm your fucking boy? Who born in anything better me? Why, I am boys. I should gather the beer catch or so by show cow. Who refi, and I need some rare pan ever. Meet me, call on the cassava 1 hour. Meet me, Nindy, me, I put in my shower. Part of my constituency make me more power.
To hear, chances are you will on the African Music Mix on the Voice of America.
tu as voulu, j'ai libéré. Tibiki kiri ya bonga telema kole ngongo. Selimi yongzi ya mbo wa bibe.
Si c'est le bocha,
ma
donne le i-i, et puis le en-en, et le tiki-tiki,
j'en ai.
Koro, ma donne j'aime ma bonus, j'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolos de Fonny, le dame de Chantou, les hanches de Beyoncé. Si c'est le bocha, maintenant le i-i, et puis le en-en, et puis le tiki-tiki, maintenant j'aime mon bonus, j'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolos de Fonny, le tango de Chantou, les hanches de Beyoncé, le coup de rein de Shakira, made in Yaoundé, made in Douala, made in Bamenda. Tu vas devenir piloté, je vais te piloter. Je vais te tourner ça. Je vais t'éduquer. Je vais te dresser. Tu vas devenir obéissant. Coco argenté, la gode est très très fort. Les dames, prenons les commandes.
The music continues on VOA's Africa Music Mix.
Avec un drapeau, moi je dirais, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors, distribution de Dakar à Lomé, c'était du real engrais américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les
hommes ont des puces que c'est dans les colis qu'on trouve à manger nos restes au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la. Comme un cowboy, il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa horde la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes. Des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune. Oh. Sont usés, le cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, fini de danser. C'est moi le shérif, vous serez les bad boys. On a beau dire, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits habités. Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée. Tous à manger la même bouillie dans l'assiette. Il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro. Il a pris tout le café, il a pris tout le cuivre. Il est parti sans nous laisser la marche à
for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Mshikaji alikalala ndani ya futi sita na mkumbuka mtana alipokuwa na katisha na mara kadhaa makani na washikaji ungemkuta singedhana na ngoma machoni alivyokuwa mwema mzuri mtana shati aliwaza kabla kusema ibilisi wanja za mwili daima alimcheze mbali tungi vicheche mineli hakuonekana kujali tazama maisha yake utaona kosa lake kama alifunga kufuli katikati ya nyeti zake mkali kwa ushauri na saa leo ongea kuhusu mapenzi huko kipinga zina angesema chagua kipindi angechagua chepanda nyumba aipendayo angechagua ya ibada tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani nadhani mimi najali wewe je kama alikufa kwa kimu jiulize alijali nini.
Lakini alikufa kwa ngoma.
Mara nyingi alikuwa mpole, mara
chacha lizongea wote tulimgeuza shule. Na sasa bure kama tupo klasi vile. Akatuasa kusu kusiana katuonya kutuaminiana. Mtazamo wake na mama teri daima ulifanana. Alithi maisha yake likuwa safi kama nabii. Hakuna aliamini mwisho mshikaji utakuwa namna hii. Gawa sana kondom na kufunza kama ngaza. Vijanida vya ukimwi yendo alikuwa msambaza. Na mana alikuwa natoa bila zake kubakiza. Ama amekofunuo mola na unyeshe miujiza. Siku zinakata tumboni nini kasoro. Afya yake yeleweki yeti mianzisha mgogoro. Lana dunda kesho mgonjwa na hadolea chagodoro. Alifanya kwa siri hadharani hakuna shahidi. Lada alivumile sana mwisho kwa siku kambidi. Ama ilikuwa kama jali kama lepigwa na radi. Hatuwezi sema na bado tunashanga. Vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma. Kwa njano, huu ni mfano. Kwa mba ukimu ni kwa wote, wembamba na ucheza sumo. Wazizi, wema pia wamo na hauli kufata kimo. Ungethani upo salama, kuzidi usalama yewe. Ungethani ukimu utogopo, tamwacha mshikaji mwenyewe, sivyo. Haufanyi utakavyo wewe, unafanya utakavyo yewe. Hakuonekana na binti, hakuwai kuyasidini, mfasi mzuri wa madili.
Lakini alikufa kongoma.
Alwarudisha olopotea, kawapa tiba mbadala na adui mkubwa wazina.
Lakini alikufa kongoma.
Amshi akili, janga kanga gani ulibebe. Si wambi msi usie, sisemi zipu mfungue. Sisemi mwache kwa wema ilo ujinga usiendelee. Kwa mba kila naikufa kongoma msidhani kicheche. Tuamini bado nwenzetu msiache wagonjwa jifiche.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
Thank you. نسليها نسليها لإيدين تجرحها وتقلمها تقلمها خايفين أمانينا نسليها نسليها تقلمها تقلمها أحلى من قبل ما نحلمها بتضيع وتضيع بتضيع وتضيع بتضيع وتضيع الخطايا أيام بتدور وتدور بينا
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Mr. True. Hey, Napalazo. Match frame Mwalimu Onse. Kudwa. Hey. Nikumkala mamene uli losa zone sabi yourself. Gima ni wakambira wazuri. Belankoni Monse.
Atikala mamene uli li. Kuzi onesa niko ipa. Atikala mamene uli li. Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa
Uyo muzanga ankala mugeto Hakuna kampopo imwe akanama Ninkala kumayadi pafupi na state house Wajapa kona ndiye patu Kagero kapiteko mugeto kamupiza Kuseni seni ashoka chimbala Atawira baba neba shua Ati apa imwezi patu Kuchitoka na liamo na wambuye wapi Ati sini waziva awa bankote Agula pamela imuafitikila Apala la ya daika unga
Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa
Wachoka wakuta kutachi huku Waizoi kapofuti na chamba Wafika pa klabu na kabodolo kambozi kakaso ati ni obeula Nasikana na upoona ati amba imwe pali vandu Koma kunyumba kwa mende wakona Ma pali sani
Zale na maini kutopenda
Atikala mamene ulili kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa
Uja muzanga anani nama Nisewenza kuzesko kansi niboza Akiri na chabepa kahadi weya Uja kukamwala maketi ni muziva Na uja wina enzo dinama Nisewenza muofesi kansi niboza Akiri na mutoireti na mubeza Ati be yourself umwana Uyu mugaizi nangu ati nama Atumba ma umulange bwindo Mungola mwake mulina nsama Ati be yourself umwana
Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Atikala mamene ulili Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa Bazungu wakutipi yourself umwana Kuzionesa niko ipa
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
A pouca bolona, tá fingindo luna. pakarema kabo bingora lesimente limiti na comportamento limiti na comportamento. Una cova cana o rivo, una cova mala ay Dios. La comunina come mone, cubianda la comune. Okay. Abra os olhos, camarada.
Eu já abri os meus.
Abra os olhos, camarada.
Another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
Africa, in my Bible. sexy, your body get pretty out of many continents. We talk the least in love, you women and women and children. Can you see what they are? Hey, applying one love and separate the tourists of the world. And I continue to see us as we number one. The disciple, I'm a preacher, but you look like a boy. China, I'm in love, what they done is spiritual. With the rest of the world, Africa, we take a little confidence.